bakunzi baradijwe ya Amerika ndabasuhuje aho muri hose aho mutwumvira kuri radio zanyu kuri internete cyangwa se kuri telefone mugendana ikaze mu kiganiro muri sanga ni kiganiro cyihariye hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi kuri mikro Nongere mbashimire mwe mwese aha ndavuga abatwandikira ndavuga abadutelefona yewe nabo duhura mu buzima bwacu bwa minsi yose mu buryo butandukanye mutubwira muti ibiganiro mukora mwarakoze nta hari mu buzima bwacu twari kuzamenya uko u Rwanda rwabaye uko byagenze mu Rwanda mu gihe twari duhari mwese rero mbikwiye ku mutima ndabashimiye ikaze mwese muri muri isanga iki ni ikiganiro cya 12 mu biganiro byibanda ku ngaruka za kudeta yo muri Nyakanga 73 mu mayobere ibiganiro byacu byagiye bikomoza mu buryo butandukanye no kumenya cyane cyane ahantu nyakuri abanyapolitiki bishwe bashyinguwe imfubyi kimwe n'abapfakazi ndetse n'abavandimwe bagiye bifuza kumenya uko aba bapfuye aho bashyinguwe by'agateganyo nta cyubahiro nta no kwashyira ikimenyetso yewe nta n'icyunamo bagize mu kiganiro cy'uyu munsi babiri muri izo mfubyi bagiye gusura uduce tuvugwa n'urugendo rutoroshye bakoze ariko bashoboye no kubona bamwe mu bantu bamenye ababyeyi babo ndetse bashobora no kuba barabateje ibyago bagize ariko ndavuga ni ugukeka ndongera ijambo mugenzi wacu Zenise Nshimiyimana akomeze atugezaho ikiganiro cy'uyu munsi Zeniste mikro ni yawe
Urakoze cyane Etienne Karekezi hashize imyaka 47 habaye ihinduka ry'ubutegetsi mu Rwanda hashize imyaka myinshi abanyarwanda benshi bazi ko ari coup d'état yabaye nta maraso amenetse ndetse uyu mwaka mbere y'ibi biganiro narabyumvise abanyarwanda benshi ntibari bazi ko hari abantu bagira kuri 60 bishwe benshi muri bo bafashwe ku itariki ya 5 Nyakanga umwaka w'1973 n'itatu na nyuma yaho gato abandi bagenda bafatwa urusorongo kugeza muri 74 dufata akanya gato turebere hamwe uko ibintu byakurikiranye nyuma y'imyaka 12 mu mwaka w'1985 mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 7 niho ikinyamakuru cya leta imvaho cyasohoye urutonde rw'abantu byari bizwi ko bafunzwe barahawe n'imbabazi bitangazwa ko bapfuye hakurikiyeho urubanza rw'amajoro Theoneste Rivinde na bagenzi be barezwe kwica abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere ku itariki ya 29 Kamena umwaka w'1985 urukiko rwa mbere rw'iyemezo rwa Ruhengeri rwahamije icyaha abantu 12 urukiko rwasanze abo bantu baraguye muri gereza za leta barishwe n'abakozi ba leta rutegeka leta gufatanya n'abo bakozi gutanga indishyi zo guhoza amarira ababo ntiberetswe aho bashyinguwe nta gisobanuro bahawe ku byababayeho nta rwego rwashyizweho ngo rubasobanurire rubahe ibisubizo by'ibibazo bari bafite nyuma y'imyaka 77 babiri mu mfubyi biyemeje gukora urugendo bakajya kureba aho ababyeyi babo bafungiwe ariko cyane cyane bakajya kureba aho bashobora kuba barahambwe ni urwo rugendo bahuye na bamwe mu bahamwe n'icyaha cyo kubikira ababyeyi abakoze urwo rugendo ni Michel Shumbusho umuhungu wa Aminadab Kanani wari umucamanza mu Ruhengeri akaza gufatwa agafungwa akicwa muri buka kwanuka ijwi rya Amerika twabagiye ko Kanani ari muri batatu ba mbere bishwe nyuma ya ministre Andrea Bizimana na Augustin Munyaneza Michel Chumbusha ari kumwe na Jean-Claude Hodari umuhungu wa Hodari Alipe wari umunyamabanga wihariye muri presidence bageze Musanze bahahuriye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana abanza kubabaza ikibagenza ahereye kuri Jean-Claude Hodari
dufite amatsiko yo kumenya nyine aho ababyeyi bacu babashyize kureba aho bafungiye ayo matsiko yo kwimara gahinda ureba n'ijisho byaba ngombwa ukabona ubaza akaguha amakuru yuko byagenze aho babashyize wagira amahirwe ukabona ukubwira ngo ntahanyirizina ariko kubera ko ubushize mu kiganiro bigeze kuvuga ngo hari ikibaya kiri uvuye kuri gereza mu ibanga rya Nyamagumba ibyo rero kuhareba ngo umenye aho bavugaga ubwabyo ni rwo rugendo
uriyumva gute mu mutima wawe
ndacyafite amatsiko ariko byonyine kuhabona ndimo kumva hari icyo nunguteho ariko ndacyafite amatsiko yo kuvuga ngo ese abumbaza bose nta n'umwe uravuga ngo ngo niho babashyiraga ariko baravuga ngo icya kibaye rero ndacyafite amatsiko yo kubona nk'umukuru ubivuga gusa ngo niho babashyiraga bikaba birarangiye ko n'ubundi nta cyizere cyinshi mfite cyo kuvuga ngo nzamenya ngo nahamwizi metero neza
Michel noneho namwe mutubwire impamvu nyamukuru y'uru rugendo rwanyu muri ibi bice
nicyo yenda rusobanuye kuri mwebwe
ntabwo ndakubwira nyine ntabwo ntandukana na cyane na Jean-Claude Hodari n'amatsiko menshi yo kumenya nyine aho imibiri y'ababyeyi bacu bayijugunye twakomeje kubaririza abantu benshi banyuranye ako bagahuriza nyine ku kibaya cya Nyakiriba kiri hagati ya Supirwana na gereza nto rero twifuzaga kugira ngo turebe nyine tuhatereje ijisho
ubu noneho twari dusa nkaho tuhageze nubwo amakuru yenda ya nyaya atarafatika urimva gute
ndumva ndi MP ateze ariko icyo nzi neza nitumara kwa precisa nzarushaho kumva umutima wanjye utuje kuko ubu nzamvuga ngo nubwo nenda ntabwo ni kuri metero kangahe ni kuri kangahe ariko nzavuga nti ababyeyi bacu bari ahangaha ni hano bari
wavugaga ko byanze bikunze uzana tuza ari ukumaze kugera muri gereza kubera ko ni gereza ufiteho amateka cyangwa se urwibutso rutari rwiza mu mibereho yawe
wafungirwa uri umwana w'uruhinja uri kumwe n'umubyeyi wawe icyo byonyine ni ikintu kitoroshye ariko wibuke ko nk'ubwo ngubwo nzasangamo wenda nk'abandi bana bangana nk'uko nanganaga icyo gihe urumva aho hantu nagira ubuzima bumeze gutyo imyaka ibiri irenga afite igice numva ngomba kuhareba rwose ngo ndebe uko hameze ndebe ibyo mpareyebe mpabone ni igice cy'ubuzima nahagiriye ndumva ngomba kuhamenya nyine
hano ku ijwi rya Amerika mwumvise umugabo wahoze akora mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza wakunze kwigamba ko yakubise urushyi umuminisitiri wiyemereye ko ari mu bateje imvururu mbere ya kudeta muri 1973 yitwa Alphonse Hakizimana Hodari na Shumbusho bifuje kumubona ngo baganire bamusanze iwe mu kagari ka Kivugiza mu murenge wa Muko aho ni muri Musanze Alphonse Hakizimana avuga ko azi ababyeyi baba bagabo b'imyaka 47 na 48 kuko se wa Jean-Claude Hodari yigishaga mu by'Imana mu gihe Hakizimana we yahigaga avuga kandi ko n'umubyeyi wa Shumbusho amuzi neza bakimara kumwibwira Alphonse Hakizimana yababajije niba baje kwihorera baramuhumuriza ijwi rya Amerika ryari rihari
Deuxième République, il y a un peu de temps qui est arrivé à la ministre, le ministre, le ministre, le ministre, le ministre, le ministre, le ministre,
le
ministre, le ministre, le ministre,
le ministre,
yapfaga kubakomeye bose dosiye muri republika ntawe yashyize
ahubwo ahantu bavuga babashyize muri nyakiriba
rero bavuga niba ari mu Ruhengeri rero mu nyakiriba iriya prison do Ruhengeri ituye nyine ahitwa yubatswe hitwa muri nyakiriba
burya se niko yitwa
noneho ubwo muri nyakiriba urafata kagasozi nyamagumba
ubwo nyakiriba ni hafi y'iriya prison
Bruno arabanyururu bishwe n'uburwayi busanzwe arabo rwiyiciye bose hari haririmba iby'abagiye
riraha umuntu yaribona ubundi
haririmba iby'abanyururu rero abo bishwe ari no wishwe n'uburwayi runini bose niho bahamba kuko no kunyonga mbere niho bigeze kunyongera kuva kayibanda yarezane
ntabwo haba biyagereza
biyagereza si byubatswe n'ababiligi twaravuze turabantu nsanga bihari
ubwo rero nyuma ya byabiganiro mwagiye namusanga nyine umuntu yumva afite amatsiko yo kureba aho hantu rwose
aho nyakiriba na n'ubu baracyahashingura abagororwa cyangwa byarangiranye n'icyo gihe
manza byarashinze sinjye mperukayo ko niyo nyuzeyo urahakata ariko ntuhabone kuko ntiharaguriye ubupirwa ruriya ruganiriro rwawe ofise de pirete
ubuse imodoka ntihagera
imodoka irahagera
turagenda
rero niho mushate mwese
ariko kumenya aho babashyize exactement kuvuga ngo ni muri ubu butaka n'ahana ntabwo byoroshye
oya ntabwo wamenya ukanaka yahangwa
ariko gusa kuvuga
duririmbi ibindi niba yahubwo na gereza niba ari iki kuko iyo prison niyo yari ifite n'iyindi bitaga prison speciale ubwo rero wabaga arishwa yafungirwaga muri prison speciale ariko
iyo
prison speciale nta negise nyine kuri iyo nguru
niyo iyo ngiyo iri hafi
nta negise kuri iyo nguru
abana barahatwereka nawe ubwo tuzakureba ejo hatujyane nta kibazo nkakora gushimiye cyane buriya nta kintu cyiza cya mbere nko gutanga amakuru
ngomba kuvuga ibyo nabonye
ibyo wabonye
ntazwi ibintu nirya mpite mpite
namubonyemo nk'akababaro hari ukuntu wamuganiriza ukumva ko akumva yabikoranye ubugome icyo gihe ariko yakumva rezita zabivuyemo ko abantu bapfuye benshi ukumva avuze ijambo ukumva yagize agahinda namubise bimbabaje nanjye ariko n'ibyo muri rusange ni santima z'abantu dusanga numva santima ya kitabitse ukumva nawe yongera ko babaje kandi kuko umuntu umusuye akaka kandi kandiye sinzi niba ari byiza kukavuga twamubwiye tuti tuje kugusura turagushima kuba watanze ubuhamya tuti ariko abantu nyine abantu bakoze no bapfuye nka ba kanani murabazi ati umucamanza mwiza cyane wina ahangaha oke tubimanike ndetse uti uzi ko turi abana be ati muje kwihorera ako kantu kambabaje cyane mu mutima kandi ariko byasabaga nyine ko umuntu wabisa amaso amaka ngo yatewe yatuje kugushimira tuje kujya gute icyo cyo gutekereza kwihorera cyangwa ukomeje kunkururukaho kuko akitekereje ate ko rwose ino myaka 47 rwose kwihorera bitarimo nta n'ubitekereza kwisiga amaraso nta n'uwabibasha arabibaza ntatekereza ese ubwo afite ubwoba ko umuntu yihorera koko afite ubwoba arabona umuntu yabishobora arabona umuntu yagira uwo mutima urumva kuko umuntu agutekerereza atyo rero aba agutekereza ikintu cyiza ko kurya iminsi yose kuko ushobora guhura n'umuntu akavuga ngo uje kwihorera kuko yamenye uwo uri we byatuma hari ukuntu akwishisha kandi wivugaga ko mwaba n'inshuti wamubohora bara muri make n'ibyo ngibyo ndetse mushere amashaho
yewe rero hari icyo nakunze yasubiyemo kenshi
inshuro zirenze ebyiri aduha precision y'ahantu azi neza yuko bajugunyaga bari ababyeyi bacu nicyo icyo kintu nagitumyeho cyane kuko haratanga situation geographique mu buryo ubona kwazikwa akikubwira kenshi icyo nicyo kintu abonye kizima ikintu dukeneye ni kimwe gusa ababishe ntibabazura kwihorera nta nyungu twabibonamo na nkeya pari kontre twaba tugiye kwiyanduza kandi kugeza igisaha dufite ibiganza byera de ntabwo twajya kuba babi nk'abatwiciye nta nyungu tubifitemo twebwe tugamije ikintu cyo kwigisha ibyatubayeho iriya situation yatubayeho ko twicira ababyeyi bakanabatwima bakabajugunya aho tutazi turamutse tubabonye aho bari donc biduha ikintu cyiza cyakubaka igihugu cyane cyane muri generasiyo y'ahazaza abantu bakamenya yuko ubuzima bw'umuntu cyangwa uburenganzira bw'umuntu bugarukira aho ubundi undi butangirira n'uruhu abantu bakabana mu mahoro n'izindi ngorane zagiye zikurikiraho bikaba byaba urugero rwo gushingiraho kugira ngo abantu bagire ubumwe n'ubwiyunge kuko kwihorera nta na rimwe bijya bitanga igisubizo kubikoze.
Washington, ijwi rya Amerika.
Michel Shumbusho na Jean-Claude Hodari babwiye Hakizimana Kibagenza ko bifuza kumenya aho ababyeyi babo bashyinguwe, bifuzaga kujya kureba aho Nyamagumba hejuru gato umujyi wa Ruhengeri ni hamwe mu hazwi nk'ahashyingwa abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere yabahaye umwuzukuru we ngo abaherekeze. Kibaya cya Nyakiriba kiri hagati ya gereza n'uruganda rw'ibireti rwa Sopirwa bagendaga bibuka ababyeyi babo.
Icyo gihe papa yagendeye baba bakaba barakuye icyo gihe nta mipaka wabo nk'uko yaba yari agihari
ariko igihe baravuga ati ntibyacu hari harane kuki igihembwe kiri kandi bari bashaho batazi ibyari
ntabwo bigeze bumva I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
I don't know if you can't get a little bit of 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 a little bit
Urugendo Jean Claude Hodari na Michel Shumbusho bakoze rwamaze iminsi ibiri ku munsi wa kabiri bagiye I Rubavu basura gace kiswe Commune Rouge bivugwa ko hari abicwaga bakahabajugunya hari irimbi rifatanye n'urwibutso rw'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 baboneyeho basura Alphonse Butiti uri muri 12 bahamijwe icyaha cyo kwica abanyepolitiki cyo muri Repubulika ya mbere yakatiwe gufungwa imyaka 8 no gufatanya na Theoneste Lizinde, Stanislas Bisebuka, Théodomire Sembagare, Pierre Désiré Carahani, Joachim Ntibandeba, Mpane Musingo, Désiré, Alphonse Ndegeya hamwe na Leta y'u Rwanda basabye gutanga indishyi y'amafaranga y'impozamarira urukiko rwategetse ko azahabwa abapfakazi n'impfubyi zaba nyakwigendera hano nibutse ko buri muryango buri mubyeyi yahabwaga miliyoni imwe y'amafaranga na buri mwana agahabwa amafaranga ibihumbi ijana ibyo tuzabigarukaho mu bindi biganiro byacu bitaha mu gihe bari batangiye gusabana umukobwa wa Butitsi yaje nk'iyagatera abuze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika gufata amajwi dore ibisobanuro yatanze
Yaravuze rero kuri rya Amerika Ubwo umuntu umaze kugera mu zabukuru utagomba gupfa kuganira n'abantu tutumva ngo ni iki bari kuvuga iki hari iby'abayibuka hari iby'abatibuka urumva amakuru nk'ayo ngayo nk'umuntu wabibonye kuyatanga ntabwo ari bibi ariko ikibazo haba hari ibyo atibuka kugira ngo abe yabisobanura nk'uko byakagombye n'umuntu ugeze mu zabukuru urabona amaze iminsi arwaye amaze iminsi ubundi nirirwa umunsi ni uko umwana mpamagaye ngiva gusenga ni kanse ni uko ampamagaye tumaze gusenga ni kanse numve ndebe ibyaribyo kumubaza nta kibazo kirimo ahubwo ikibazo ni uko ari igihe ibintu bimwe aba atakigiruka
natwe ababyeyi bacu bagiye bahura nabyo ukumva ufite amatsiko yo kuvuga ngo koko rwose ibyo bibanza byagenze bite
ntabwo kumenya ni ngombwa ibibyahise amateka bugiye amenye umenya n'uko witwara nk'amwe wenda harimo abakiri batoya nabisaba kuganira n'amateka ngo nawe ejo yazamenye uko yitwara ikibazo dufite ni kimwe muzehe yakuze ibintu byinshi ntabwo akibyibuka ubwo rero hari ibyo yibuka atabyibuka nabyo ntibibe ikibazo
urumva ikintu cya mbere njyewe ikamubwira singwishe ikintu kitera umujinya ni uko les auteurs donc les auteurs qualificateurs mu gifaransa
abateguye
abariteguye bagakora plan yo kwexperimenta bariya barabitaga ngo ni repolitisiye ndo gitarama abagihari hari abanze kuvuga hari abavuze ariko iyo bavuga sinzi ibyo biganza utajya ubikurikira
ntabwo nkunda gukurikira amakuru nk'ayo ngayo bitera serivisi
babihirikira ku bantu bandi ari abakiriho n'abatakiriho bo bakabyivanaho par exemple mwitwa zigira nyirazo prote ubita gazete iyo mubajije avuga ngo ibyo bintu nta feri zari izindi nabo yakoranaga nabo nta muntu wabyinjiragamo ukabona nka rizinde baramubyiyagurije mbese ni nkaho yari ayoboye habye niwe wari uyoboye igihugu ngo ibintu bye ntawe abyinjiragamo ibyo bintu bye nawe yakoreshaga ntawe abyinjiramo ariko sete kubyara ni ukubeshya nuko atagihari kumujugunyira kudogo kumusunikira uwo mupira nuko atagihari bonyine bakavugamo muzehe bakavugamo abitwa ba Sembagare bakavugamo abitwa ba Cyarahane uyu muntu ikipe yari izina ese ku muntu uri mukuru ngaho natwe reka dukore analyse nk'abantu bizi cyangwa bakuru ubu koko wakuraho guverinoma yose tuvuga ukayifunga kimwe n'abandi bandi bagendeyemo juste kubera ko ngo ari abanyagitarama gusa ukabwi perezida wa repubulika ugafunga abo bantu na perezida wa repubulika wakuyeho nawe agapfa ukamwica abo nabo bagapfa mwanya ukabyitirira ngo ni izi ngo ariko zigewe nari ndi perezida ntabwo mbizi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Dusubire muri Musanze muri buka uwahoze ari prefe wa Ruhengeri Prote zigira nyirazo igihe atubwiraga hano ku ijwi rya Amerika ko bamwe mu bicwaga bajugunywaga ahitwa mu Kagohe mu murenge wa Bigogwe hafi ahitwa mu Gatagara mu karere ka Nyabihu. Ikibazo Michel Shumbusho na Jean Claude Hodari bakomeje kugira ni ukubura abantu bakuze bashobora kuba bari bafite nk'imyaka 15 icyo gihe bibuka ibyabaye abahari bose baracyari bato. Byabaye rero ngombwa gusubira kwa Alphonse Hakizimana ajya kubereka neza aho ikibaya cya Nyakiriba giherereye. Bahageze umucungagereza yababwiye ko kugitambagira no kugifotora bigomba uruhushya rutangwa n'ubuyobozi bwa gereza. Umucungagereza bamusobanuriye ikibagenza.
Na makuru ya kera y'abantu bafunzwe hano hano se si mugira mutu twiza special
anga hano zuzwa mutu
na abantu bafunzwe muri zo special z'icyuba bajyaga ngo babahamba ahantu hano rero ubwo
ikibaya kiri hagati ya sopirwa na gereza anga sinamenya ngo barahaga naye ni kinini
agiye kubaza abakuru ati abantu mfite hano baranyibeye.
Alphonse Hakizimana yaberetse neza aho Nyakiriba iherereye kandi ababwira ko umugambi bafite wo kumenya ababyeyi babo bari bakwiye kuwukomeza.
Ngewe papa ndamwihambi na mama ndamwihambi none umwana utagombye kuba yabona hose yashinguye cyangwa ngo amwe urumva ako gahinda yaga kamarwa n'iki atabonye pizo umwe kuko nese ba muganga nibo bakunze bamwe kupima ati aya magufa ni ayakanaka aya magufa ni ayakanaka ariko nuko menyerangira uwa baba barajugunye kuko ari nko kujugunya izo bavuga ngo yahambwaga mu cyubahiro ariko ukantu ntibuhangane uwo data bamuhanga nubwo irimba ari rusange ntabwo rero wenyine urimo
I'm going to go to the house.
Kanya turakomeza urugendo hamwe na Jean Claude Godard na Michel Shumbusho urugendo bakora mu izina ryanyu mwese mwebwe mufite ababyeyi baburiwe irengero bari mu maboko ya Leta y'u Rwanda nk'uko yabyiyemereye nyuma y'urubanza rw'uku ya 29 Kamena umwaka w'igihumbi 1987. Uru rugendo murarufatanije mwebwe mwese mwemera ko amateka yanyu akwiye gusobanuka mukayamenya mukamenya aho muva kugira ngo mumenye aho mujya. Mu biganiro byacu byahise mwumvise Madame Esperance Mutwe Karwera wakoze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, muri Perezidansi ya Repubulika, muri Perezidansi y'Ishyaka rya MLND ndetse akaba yaranahagarariye ikinyamakuru Jeune Afrique mu gihe kigera ku myaka 30 avuga icyo Perezida Habyarimana yatekerezaga ku rupfu rw'abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere. Twongere tumwumve.
Nagiye mfite ubwoba njye kumwaka interview ngira ngo nta nasubiza. Ndamubaza ndetse mwazemera kuba mubo nzabaza zerekeranye n'imibereho ya Perezida Gregoire Kayibanda kubera ko mwakoranye kandi cyane cyane wamuvagira ku butegetsi. Mbona arambwira ati uzaza ubimbaza. ndamuteguza nicyo kiganiro kizamara amasaha abiri kandi nzagishyira kuri kasete ukubwa nzagifata amajwi nzayafata ati nta kibazo noneho rero nireka nguhe umusogongere w'ibibazo nzakubaza nzakubaza ninde wishe abanyapolitike bita babo muri gitaramo ati yewe ati abo bantu barabanyicaye ndataraka nti monsieur le president bakwicanye abantu ntabwo uza barishe arambwira ati ntabwo biza atari ko biraboneka ati baragaragara ko bahari ibyo bintu byose ringewe uko mbibona bishwe na leta kuko ababishe bagize urugomo mu rwego rw'imirimo bari bashinzwe abo bantu bishe bishwe n'ababarindaga ariko kandi nyakubahwa president ibyo bintu mu mateka bizakubazwa
ibyo ngibyo warabimubwiye
nari mubwiye nti mu mateka bizabazwa umukuru w'igihugu kuko nta kuntu wazavuga ngo wari ubizi wari ufite za serivisi za renseignement n'izindi za contre espionage n'ubundi buryo umuntu wese yigirira bwo kubona amakuru kuko twebwe ba rubanda twagiye dushaka ayo makuru turayabona rero bizakubazwa arambwira ati nibyo ati yuri umunyapolitike ibyinshi bikugerekwa ku mutwe ari ibyo wakoze n'ibyo utakoze ati ku giti cyanjye ku mutima wanjye n'imbere y'imana yo iducira urubanza ati ndakwemeza ko nta maraso y'abo banyapolitike mfite ku ntoki ikibazo cya kabiri namubajije ntariko mu minsi yakurikiye ntibinatinze cyane mwabahaye leta yabahaye icyo twakwita impozamarira ubundi impozamarira mu rubanza bagitanga kugira ngo nyine bahozahoze abababaye none ko mwatinze guhoza iriya miryango bike kandi gutanga impozamarira byerekana ko umuntu yaba yemeye n'icyaha rero njye uko nkora ugusesengura kwa politike ko leta y'u Rwanda yemeye gutanga impozamarira ku miryango yabo bishwe kuvuga ko mwemeye icyaha ati nibyo ntariko mwaratinze atariko gutinda biruta guhera ati kibi ni uko byari guhera ndongera mubaza ikindi kibazo ntese ko mwatanze impozamarira ubwo mukaba mwaremeye icyaha cyo kiri kuri leta y'u Rwanda muyobora muzagira igihe cyo kuzasaba imbabazi muri rusange abantu bose bashobora kuba barabuze ababo muri iriya nkubiri arambwira ati kuri iki gihe simbibona ntabyo mfite nakubwira ngo bizaba iki gihe n'icyo ariko ntabwo ari impossible uvuga ati birashoboka icyo kiganiro twakirangirije aho mubwira ko nzagaruka kuko yari umusogongero mubwira ko nzagaruka igihe azambwirira noneho nkamufata amajwi kuko ibyo yambwiraga ibyo ndakubwira narabyandikuraga mu rwego rwa stenografi yanya bwa buryo bwo kwandika ibintu wihuta ubwo nageze mu rugo ndongera ndabyandikura mbishyira ku mashini mbishyira muri arishize zanjye
muri uyu mwanya ndifuza kugarura mu kiganiro Andrea Sebatware muramuzi yari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mbere ya kudeta muri 73 nyuma yaho yabaye prefe wa prefecture ya Kigali muribuka icyegeranyo yakoreye president Habyarimana amubwira ko hari abantu bikiye mu rwabayanga mu Bugesera muri rusange Sebatware atekereza iki ku iyicwa ry'abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere tumumve
nanze ko bose bari mu Ruhengeri muri special kuko ari yo prize bashyiraga amantu bitaga ngo ni Robert sinabivugise namenya
ngo ni Robert na Iland
ku buryo n'icwa ryabo uretse ni bari bari batatu hari abo bigeze ku apfuye byukubita bagwa kubo imirambo yabo baba barahaye bene wabo vure ufu ntabwo mbizi uziko hari ba minisitiri nk'ababiri bari bakurikiranye bashatse no kujya gusura barababima babiba wangira kugusura abakozi ba direkitire akabuza minisitiri we kujya gusura prizo
ariko se ninde wari waratanze itegeko ko iyo prizo idasurwa ninde ni perezida wa repubulika nirizinde ninde utanga itegeko yuko prizo idasurwa
simbizi ubwo nta bakora baratari ba ariko kandi muyenderaga kuko icyo kibazo cyamugezeho donc ari mu ari wo twitaga muvoma yagiye kuganyira Habyarimana nta suite yabayo nazi bote wayo Habyarimana abyihorera ikintu ngiyo uzabaye abaye ministre wawo we aragenda ari makasi wakoga nkuko mwirukanye ati nawe ndakwereka niwe ndabona wageze ikigara mwirukana mwirukanye urumva ende uruzira rwo bigira binakujya kwa perezida uzajya kwisobanura kuziza abwira perezida minisitiri w'ubuzima ute urasembagare arakomeza guteka perezida w'umuntu w'ingeri njyewe mureke uyu mwanya w'ubuminisitiri ngo mbeho noneho perezida atiyo atiyase atiyo wateka nibajye kumenya umwami cyase yajya ahandi umugizi arabona yanga kunanira na deja urumva kandi nko guca indahiro ubwo yarabonye ko nibura niba atamwirukanye ariko ubonye imitasiyo isa na disipline nk'uko usanzwe uzira administrasiyo ukora responsable w'ibintu niba ufite rekonsebabi niba ufite rekora abaretere ushobora gukuraho ukabarekeraho kandi bakora nabi icyo gihe usanzwe usa na responsabilite ugasume cyangwa i Kigali igitarama ibutare igisenyi ibirima kandi ni abanda
na Ruhengeri
kwa Ruhengeri yo ni
number 1 bishoboka gute ko rizinde wari majoro yafata abantu akabica nk'ibi mu bimenye abajenero abakoroneri ntibabimenye uwo muntu wicaga igihugu cyose ntagira umuntu umenya ko yishe uwo muntu ni bwoko ki
ibyo ntabwo bishoboka kuko gutya kwisa umuntu umwe cyangwa babiri ibyo birashoboka ko umuntu atabimenya ariko ntabwo wakwisa abaminisitiri bane batanu ahita abashenzero batandatu icumi etsetera uramusiri uri perezida wa repubulika ntubimenye uri depase ntabwo utegeka ituma rero kandi Habyarimana nk'uko umuzi aramunukane wakurikiraga takumiro wambwira ko ibyo bintu byabaye kubisanu bishoboka mese hari abantu bagomba kumwiforoma hari n'ubushobozi bwe yari yifitiye we bishe umuntu umwe bakica babiri nabwo bimenye ariko tare ariko rero igihe bamaze kuba imbaga masherani nibyo nahoze mubwira icyo gihe na responsabilite kujyaho byanze bikunze nta kuntu runaka nashobora kubikora nigendeye naho ubundi ntabwo ari kubona ikindi gisubizo yatanga ko atarabizi ndumva bidashoboka sesha uburyo bapfuye urwo gashinyaguro ntindinye kubategekaga ni ibintu rwose bigayitse niko njye nabivuga bamucira urubanza nyamwe igihano bamuhaye agira imbabazi wowe ugira umuntu imbabazi ukamwica urupfu rw'urubozo ukamwicisha inzara ukamwica sepa koma ibyo se iyo kinani cyose ubona ko abantu batazabimenya ko bishoboka bi aho ngaho buremani nasimbizi n'agahungu ariko rero kuko batabimenye byo ni ukubishyira iruhande ntabwo ari byo abo bantu bose bamara gushyira se utegeka wabuze ko ubutegetsi bwawe kandi bushingiye ku ki niba utazi ukuntu abantu bapfa kumusa ari abantu bawe na biriya bibaye
nyuma y'imyaka 47 abo bana bakomoka kuri abo muvuga batazi aho bashyinguwe batazi aho bari mwababwira iki
icyo nge mbona ni uko mfite agahinda mbabaje ese kuko nk'ibibazo kubona ikibazo gikomeye kandi kibonerwe igisubizo bibaye amayobera nta gahinda nta kaga bari abana bagize kuko numvise bavuga ko bashaka kwira abantu babo icyo nge ni rezuwa ntawayibabuza ese ko sasuji kwibuka serere duruwa lo prise en soli uburenganzira bwabo nta muntu kubona umuntu yabuze uwe kandi ukavuga ko adashobora kwibuka umwibuka ibyo ntabwo ari nangiye kuvamo ntabwo ari ikinyarwanda ntabwo ari ubuntu sipanu babaho si ko abantu bafatwa niyo muntu yabuze umuntu we uko byagenda kose afite uburenganzira
Andreas Batware ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Dusubira i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Claude Ganza Munyamagana yaganiriye na Jean-Claude Hodari na Michel Shumbusho bamaze gusoza uruzinduko rwabo basimbutse imigina batazi ikiyiri munsi batereye kagohe ntibabona n'ubari inkuru nyamara bamwe mu bakeka kwa kuba habatsinze baracyariho batashye batabonye ibisubizo ariko bavuga ko bafite umutima utekanye
icyari kigambiriwe cyane cyavuzwe aho hano icyari kigambiriwe ni kwabona bwa mbere kandi koko mu byukuri twahabonye ariko ni ikibaya kinini ikibaya cya Nyamagumba kiri hagati y'umusozi wa Nyamagumba gereza na Sopirwa na Ruya Ruganda ni kibaya kirya nyine bisenya kiriba nkuko byari byasobanuye mu biganiro byatambutse byatugoye kuko kuhabona kuko abantu benshi bakuru ntibagihari wabasha kubaza babimenye nikada ariko mahirwe twagize nkuko n'umuntu mukuru wanaparticipe mu gipande kimwe muri ibyo byose muri ayo mahano yo kutumarira ababyeyi kandi rwose ashirika ubutaramu atubwira yuko rwose yifuza kubohoka akatubwira ati mva nahagiye be ndabizi neza kuko urumva yari abiri mu nyine icyo cyadushimishije gusa urumva ikibaya ni kinini
ndabyishimiye ikibaya kirahari bari kugihingamo n'uburyo gihinzemo n'uburyo ibirayi bitondekanye ku murongo ubwabyo nabibonye nk'indabo ziri kumva ntabwo mbibona nk'ibyangiza ahantu ikigero ndumva ndi kugera ku byo rwose numva nifuza ndimo kumva umutima wururuka ubwo rero icyo nakigezeho n'ubundi ntabwo nateganyaga kuvuga ngo nzasanga ngo ari uno mwobo babashyizemo nzi ko bitashoboka hatabaye intervention z'imbaraga ziruta izo dufite ibi bintu rega biba ari byakozwe na leta uko leta zisimburana ziba zikwiye kubishyiramo imbaraga hari ibisaba n'imbaraga za leta kuruta umuturage nkanjye w'amarira gusa ugendesha amarira kuko urumva nk'ubu nakwifuza urwibutso ariko sinahaguruka ngo njye kubaka urwibutso aho hantu bisaba ko leta ibyumva nk'uko mbyumva ariko sinayisunika njye ndeba aho ngarukira mu mutima rwose njye ngiye kuryama nsinziye ngiye kuryama sinziye kuko kuva mwatangira ibiganiro by'amateka amenyekanye ubona ko abantu bongera bakihangana bakatuza bakabana njye mbifite n'icyizere cy'uko iki kibazo cyazatuma abantu bamenya ko kwihangana bibaho nako n'abantu no kubana bibaho no gukundana bibaho ugakundana n'umuntu waguhemukiye bikabaho reka ngubwira ntabwo ari buraga ariko uri umunyamakuru wihanganye turanagendana twabonye Busisi twabonye Alphonse kandi bose ni abantu bavugwaga mu kugira uruhare muri ibyo uko twaganiraga ku gahinda dufite tutabitinya nabo bariraga icyo rero uwo mbibwira nkawe ariko iyo woroheje uwaguhemukiye ashobora koroha kurushaho
turamutse ducukumbuye amahirwe tukabona aho bari kwezizuma tukabashyingura mu cyubahiro nitise twashakisha isigiye yuko nizera yuko amakuru asigaye ashobora kuzatugeza no kuvuga bati naha metero kuri metero nubwo nahabwa kariya kabaya gusa kakaba kana gashobora kuba kana represente abandi baba ari abari Gisenyi baba ari abari Rwabayanga nk'uko byakunze kuvugwa ariko kakaba hashyirwa akantu kaba nkamize koko by'ayo mateka kugira ngo urubyiruko aba generation zirimo zivuka abana badukomokaho n'abashobora kuzaba abuzukuru babo batwiciye ababyeyi mu bugome bungana gutyo bazabashe kubana bige banamenye rwose ko kwica bitajya biba na rimwe solution ntabwo bijya biba igisubizo cy'ikintu icyo ari cyo cyose bityo tukazagira u Rwanda rw'ahazaza ruzabana neza mu mahoro igihugu gitagatemba amata n'ubuki nkuko duhora tubyifuriza igihugu cyacu kandi mukuri ntabwo ari ukuzura kahoze nakunze kubivuga sino kuzimbura ngo handi yenda bibyutse inzika nta nzika dufite sino kuzura kahoze kuko tugamije kumenya ukuri uko kuri kukaba gushobora kuzafasha bikabije kubazadukomokaho n'amajenerasiyo azakurikiraho ni nicyo cyonyine nubwo nabona kari akantu kanyakiriba konyine
icyo mwabona nk'ubutabera kuri mwebwe ukumvura nyuzwe ukavuga uti nta ubutabera niki nicyaba gikozwe gute nicyagenda gute
biragoye kugusubiza cyakora nakwifashisha Claude kuko ni umunyamategeko we yagikunsubiza neza we yakurikiye amategeko ni umunyamategeko nyine ariko jyewe nibaza ko nubwo nahabwa uburenganzira bwo kuvuga ngo aho hantu mpashyize urwibutso rw'ababyeyi banjye nazajya mbona akanya kuko kurura umutima nkagenda nka nkashyiraho buke y'indabyo ibyo bintu ngewe ku bwanjye nabangiza ubutabera naho kuba bariya bajya mu nkiko nabyo ni ibintu bishoboka ariko kuri jye sinibaza cyane usibye ko ubutabera bari ubutabera nyine ariko sinibaza cyane bikabije ikintu byanyura kuko ntaba igihe bacu bapfuye ntabwo babazura sasa deuxième moment nanone kandi iyo ugiye kureba ugasanga babikoze kugeza amasaha barashaje bikabije areka kandi nkaruriye Claude agiri kuko yanyunganira kuko urumva ibintu bijemo justice njyewe ni umuganga nta hantu nahurira ntabwo nabimenye cyane ariko ku bwanjye ni icyo
kimwe nafata nk'ubutabera cyangwa se mukavuga mu kibyo hawe ubutabera haramutse hakozwe iki nakumva ko ubutabera mubonye
reka nkwereke ko nta cyanyemeza ko ubutabera mubonye nagira icyifuzo ariko ubutabera bwo reba imyaka ishize ari mirongo ine n'irindwi twabyutse tubona ababyeyi bababaye bamwe ubu baranapfuye agahinda bapfanye ntawakariha ngo bikunde ntibishoboka abakiriho uyu munsi muganirije niyo umubwiye uti ngiye kureba ha hantu ukwete wahagaze aho garuka ugiye mu biki ugiye kwiyahura ugiye none urumva ako gahinda k'abo babyeyi basigaye abo ubwabo agahinda bakuranye imyaka mirongo ine n'irindwi bakagapfana bamwe abandi bakaba bakigafite nta butabera bwakunda noneho n'ababyeyi bacu bapfuye iyo wumvise amateka abakubiswe amafuni abagendaga ano mayira bava Ruhengeri bajya Gisenyi bababoshya amaboko n'amaguru mwarabyumvise ubushize mu buhamya bwatangwaga noneho bakagera aho bavima ibiryo bakagera aho bapfa bakabajugunya ayo makuru ubwayo nta kiyasana n'ikigarura umubyeyi nk'uko ngo ubutabera keka ubwatuma bitarabayeho ubwo rero nicyo cya mbere nagira ngo mbaneho nta butabera numva bwashimisha buhari ariko hari icyo numva mu mutima wanjye cyabisimbura kikandyohera kikabirusa byose kubera ko abo barapfuye naho mbigana na Michel mbuga nti nyamara bapfuye ariko u Rwanda rwagiye bigira abantu benshi bapfa haba mbere y'icyo gihe haba na nyuma yaho ariko abacu urumva turacyashobora kuvuga ngo twirukanke ni hehe baracyashobora kuvugwa amazina icyambere ubutabera ni ukubona nk'u Rwanda aho abantu bose abanyarwanda basa n'abicaye hamwe bayaga barira ko gupfa ari bibi banarahira yuko ntawe uzongera gupfa azize undi muntu icyo ubu nicyo nziganya mu mutima numva kuko ubuhemu bubaye nk'ubuhagaze nakwibagirwa ibyo byose by'agahinda ababyeyi bagize bipfa abantu bacu bagize ariko gupfa se tuzapfa kugeza ryari kugeza ryari icyamu umunsi umwe umbwira inkuru ngo hari iteka ryaciwe ngo gupfa birahagaze icyo ngicyo nicyo cyaba ubutabera uti hari ababikoze hari ababihakana niyo wumvise radiyo hari abaceceka kuma ntibavuga haravuga ukumva n'abandi bavuze ngo babeshya abo ngabo barabeshya hari uvuga ukumva koko avugishije ukuri ukumva arababaye nk'abo twasuye ukabona arababaye ariko wenda ugakeka uti hari icyo aguhishe kuri abo bo ubutabera bumwe bw'imanza buca imanza ubundi nibwo bwagombye kubareba ariko bwo bunabaye ntibwanyura umutima gutyo gusa kereka bubaye ari ubwo kugira ngo abantu byandikwe kuko ibintu byose burya bitanditse birazimira bishobotse ko haba ubutabera bw'imanza bumwe bwandika ngo habaye imanza
zemeza ko ibi byabayeho izozo ni mu gifaransa byo bavuga ngo formaliza gushyira ibintu mu nyandiko kandi mu buryo buciye mu mategeko bivuga ngo abantu bise kiriya cyaha bakise izina kiranditse hari ibigomba kwemezwa na za Roni hari ibisabwa mu gihugu ibyo byo biri formel numva biba biri ngombwa kugira ngo abandi babone amareferanse aho bazayakura babone ibyo basoma babone ibyemezo ubwo simbufata nk'ubutabera ndabifata nko guformaliza kugira ngo bizafashe igihugu kwigisha abandi ariko si mu mutima ntiharimo kuvuga ngo abantu nibashyirwe imanza kuko abasigaye nibake banashinjwa bayoboraga mu perezida gusa nabo bagashindanya hagati yabo atagihaye ngo yisobanure ahubwo numva nifuza ko Imana yampera bariya basigaye kwibohora nabo bakatanga ubuhamya bw'ukuri bakabuvuga nk'uko uriya Alphonse avuga ati njyewe muri Filote barantumye ngo njye kwambura ya perezida barangira baramfunga noneho hashize iminsi itatu nabo bazanye babategetsi dusimburanwa muri gereza ndasohoka ariko barandengeye urumva aravuga na bariya bafite akantu k'ipfunwe ryo kuvuga numva bakwiye kubohora umutima wabo wenda niba batinya n'ibyo by'ubutabera bikarorera icyo ngicyo nise ubutabera haruguru kikazaba aricyo kiba ingenzi nibyo muri make ni uko mbona icyitwa ubutabera ni kirekire ariko ndabubona ari ubutabera bw'imitima kuruta ubu buhana abantu ijwi rya Amerika mwakoze ntabwo numvuze kubivuga utunota nka tubiri urabona hashize imyaka 47 abantu batavuga twe tujya twicara tukabwira n'abavutse mbere abari bakuru kuri twe bavuka ku babyeyi tuti namwe mwaragowe ariko ukasanga batubona kuvuga n'ababyeyi bakatubona kuvuga abakiriho twaranabiretse njye nanashyize mu mubiri wanjye kuva kera ko rwose numva nta munabi mfite ariko ko ngomba kubaho ariko sinari mfite amakuru ijwi rya Amerika ibi by'umweru byinshi cyane bifashe bigafata buri cyumweru igafata ibyumweru 10 kandi ndabona ko biracyakomeza ibi byazikuye ngiye kubyita kaboze mwahoze mubwira ngo sukuzikura kaboze ariko si bibi nimwe mwatumye mu mutima wanjye biba bishya ubu meze nk'uwavutse icyo gihe biri bishya numva ngomba gufata urugendo rwo gukomeza kubyumva kubishyira mu mutima ariko mbukesha ijwi rya Amerika kubashimira ntabwo nari nzi ibitsitsi sinari kumubona Seruga yayoboye minisiteri mama yakoreragamo mama asubirayo kujya ku kazi aramubwira arahita amwirukana numva ko umuntu w'igihangange ntashobora no kuzumva ijwi rye ntitureshye mwatumye mwumva anisobanura avuga uriya wari umuperefe ufite ibyo apfana na perezida Habyarimana bijyanye nazo yari umuntu w'igihangange avuga w'igihangange sinari nzi ko nzamu aba bana bakomoka ku babyeyi bacu bapfiriye rimwe ubu abenshi turazanye kuvuga ko ijwi rya Amerika ryarambajije abenshi barampamagara bati wavuze twakumvise humura turi guhumurizanya mwakoze ikintu ntashobora kureba nawe ubwawe ndi kwiruka imisozi ari wowe twirukankana uri umunyamakuru ushaka amakuru gusa ntabwo mbizi neza wenda icyo muzahembwa ariko nzi ko nta gihembo mushobora kubona hano ku isi ukurikije uko imitima yacu imeze ubwo rero ako kantu ndeka nkavuge umwanya ahubwo twamaze tuvuga ibyacu dukwiye kuzawufata tuvuga iby'ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika
Jean-Claude Hodarati icyaduha Imana ngo abafite ibyo bazi badohoke babivuge ibiganiro nk'ibi ku ijwi rya Amerika n'ubwo hari abo bishobora kuba byaranangiye imitima hari n'ababikuramo amasomo akomeye yo kwicisha bugufi kuvuga ibyabaye gukomeza impfubyi n'abapfakazi no gusaba ko amahano yabaye atakongera kubaho ukundi iminota 5 isigaye ubumenyi hariye prote zigira nyirazo wari prefe wa Ruhengeri akaba namuramu wa president Juvenal Habyarimana afite ubutumwa bugene b'imfubyi n'abapfakazi.
Hari nabo twabanye barabana batoya nk'abana ba Munyaneza twabanye Buruseli hari barabana bato barabana batoya nk'abana ba Nzanana ariko umudamu we sinzi niba akiriho n'abana nabo bari bato ndababwira nibakomere ubuzima n'ubundi ni umuhito. Amahirwe tugira nuko hari Imana ireba imitima, Imana icirura abantu rubanza, kandi yo akaba ari Imana itabera ireba imitima y'abantu. Itabaye kuri izo nshuti, kuri abo babyeyi b'abana mbwira banyumva, itabaye n'ibyago birababaje, biteye agahinda, biragatsindwa n'Imana. Nibakomere nibihangane, Imana ntabwo yabyanga, Imana izatange igihe, izatanga uburyo abo bana iyo miryango babona uko bashingura mu cyubahiro ababo. Biraruhije, ntabwo byaba nk'iyo babyikoreye freshuma, ariko byibuze bagahozwa nuko bazi aho bashyize iyo mirambo. Nibakomere, ibihangane, nifatanyije nabo n'umutima wanjye wose. Imana yokabaho izabahe kugira inconsolation, bashobora gukora icyo gikorwa cyo gusezera ku babo. Ni imfashanyo yindi materiyeri ishobora kubarangiye kuvuga kubahoza biraruhije, ariko byibuze kubafasha gufasha imiryango yabo inzira yose ishobora kuboneka kugira ngo babone ikintu cyo kubafasha, ni ukubasengera ngo icyo kintu iyo nzira izaboneke bagire ukuntu bihoza. Imana yo kabaho nizi uko buri muntu azagenda azava kuri iyi si, kandi niyo mucamanza nyakuri n'ireba mu mitima y'abantu. Abo babyeyi bacu bagiye bamwe abo twavugaga babyeyi babo banambwira, nibakomere dusabirane n'icyo cyangombwa. Imana ihoza Abanyarwanda, Imana niduha amahoro turebe ukuntu abantu bazongera kubana batameze nk'inyamaswa. Venusi ngaho ukomere, nawe Imana iguhe umugisha, kandi geraho uzakigereho mukuri mu bucamanza bugaragara mu murongo w'ukuri urenganura abarengana, kandi n'abakosheje bazashobore kwicuza no kwihana kugira ngo abantu bakomeze babane bubakane.
ayo magambo ya pote zigira nyirazo ni dusorejeho ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye na Claude Ganza mu Nyamagana wafashije kugitegura mu rugendo rwa mbere rwa bene Kakageni mu myaka 47 mbashimiye mwese kuba mutega amatwi ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama.